budget. Nina pesa tu za kukufanya usicheat. Nitakupa utamu, yani mapenzi ya zati. Follow me. Hey, we mtamu kama keki. Zuri wako ex wangu aufiki. Na kuomba baby, please follow me. Nimefunga break, nimeweka nukta. Kwenye barabara umeweka tuta. Yani wendo beki mungera ukuta baby. Unakula alichoki susa, yes. Unakula nyama mpaka mifu, yes. Unataka nini mimi nitakupa baby. Navunja lazi upani, nachotaka wela mi. Baby follow me. Nimefuma macho sioni, umeniweka moyoni. Baby follow me, hey.
Yo, yo.
Follow me. Mwezako hoi tabani. Sitaki kukuacha, please follow me. Aye, aye. Kolo me. Nakupenda wala siku tamani. Usije kunikata, please follow me.
Hivi wataki waje kama unanipenda. Sipo nifuata kila napokwenda. Kila macho kuona ninge kupiga denda. Follow me, oh. Siku tukiachana ni Mungu amependa. Ila siku wa maneno ya wanda kwenda. Watatuona mbele tunakwenda. Follow me. Sa baby tazaje kukwacha. Wakati mina we mapacha. Wanakuja wanatuacha. Follow me. Honey, money. Sina gali na nyumba. Ila kinatutosha kichumba. Ikifumba macho we fumba. Follow me. Mweza kona funja nazi ubani. Ninachotaka wena mi. Please follow me. Ukweli wangu wa moyo ni. Mwingine sio ni. Please follow me. Follow me baby.
Follow me. Mweza kona itabani. Sitaki kukuacha, please follow me. Kupenda wala siku tamani. Usije kunikata, please follow me.